yeah. You wanna blood DJ Makel up on the one.
Yeah. Sandy Music Blog.
Yes. Nalumbi lwa mu makila bi toilet. Sichu Square. And J Cash.
If you yaba.
Apoile salska uno mwishile sicho mabayazi yunku patumbani no mawalizi chipo chipo zonze tivinile ikafika temi yako vilekelele 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 ikafika temi yako vilekelele 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 ikafika temi yako vilekelele. Bona siti na magero wa mbogoshi. Sakini mfianta patumba kediashi. Bina mabaz nga mweneshi mapantoshi. Kwangala naiki ya machuki ya ndoshi. Twingila 20 kuwela kuma 04. We push a bayan ifo waturiko. Forget you all one that iguri la kupesha. Katinu okupia tiguri la kunyesha. Menshi tayove stage kwidirile. Mwanga wafita katila mbuyo elekelele. Baby bend over, gonta machoka. Shipo shipo batizikali kuchoka. Kuno mwishile sicho mabayazi. Yunku patumba ni no mawalizi. Shipo shipo zonze tivinile. Ikafika temi yako vilekelele. 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 Ikafika temi yako vilekelele. 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 Ikafika temi yako
vilekelele. Let's go. Yeah. Time to touch the dance floor. Wanna see you twerk and shake it, that's all. Why is it? Tipange busy. Like the vena ni mafuno ona kuma dizzy. Ah, got a bunch of mazali. Bama iziwa tikafuna titendale. Once in a while kui sansa mushawa. Tmo mutumba muli hansa mutatimwe. Paka umozi azime. Ukali popwela pano uzipime. Nili nasi rock wela usipinge. Ziboza kadeo kamumo bandine. Koma nifuna uvile kelele. Dance floor nifuna uile telete. DJ kufilimba vikweshe kweshe. So that ya lipa stage umupase pressure. Let's go.
Mwishile sicho mabayazi. Yunku patumba ni no mawalizi. Shipo shipo zonze tivinile. Ikafika temi yako vilekelele. 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 Ikafika temi yako vilekelele. Vilekelele. Vilekelele.
So in it tetindale soba. In fact in it tetindale boba. Na yo mini wa minula. Oke nimpusa yo yene wa jimbula. Osa funsa kuno mabaya ndise. Vile kelele mami vigawanise. Ngena pasi tie itapatise. Munga vazanda tie vitagatise. Sininga name komona mpaso. Hapa yakula komona mbaso. To be honest ina mvela tempako. Nipo tupuzi ozani tembako.
Kuno mwishile sicho mabayazi. Yunku patumba ni no mawalizi. Shipo shipo zonze tivinile. Ikafika temi yako vile kelele. Vile kelele. Vilekelele. Vilekelele. Ikafika temi yako vilekelele. 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 Ikafika temi yako vilekelele.
Yeah. Managers in the beauty. Jeff DJ Dizzo. Efe Yaba. DJ Cuts. DJ Chots. Vailas Mr. I5. Deep Black. Mr. Malaka is on. Now West Coast in a fooch.
This is one of those DJ Makelo Pandewan.
Zambia Music Blog.com.